madogo madogo yanaogelea. Usijali maneno maneno wanaotongelea. Kiukweli nakupenda mie, mpenzi ning'ang'anie. Usiende mbali ukauacha, jua jinsi gani utapata macha.
Just on the track.